Africa. The most akimbo the street media. I'll see you. The people's three. Ha ha. Salute. I'll see you. Mumbling for fuck of thinking of a confused.
Respect, Coco Big Boss, we are. When the mighty got the King Kong, come for Guinness, you got the power. How about question on the job? Even the Conabandu, my shiny Akupiga, whoa. Lucky Nakisi Conafukua. Have it a mejipo, mechupua, hatua. The Homa Fumba Kokijua. And the funny of this pinch rose house in Nambua. The Big Boss, we are. And I'm Kongwe Okutanua. Full confidence, bila kusuasua. Sure, sure.
Tobaki kitazama, huku wakishika tama. Umekubali stare garama. Na bosi mama wanachutama. Jasiri mwingi abusara. Mkarimu wenye weze mara. Bila bling hona ngara. Rihaha, Mungu akupe stara. Una litha just follow. Mpole upendi kokoro. Huku shapka mchanjoro. Gili yako nkangu keli panja solo. Gine leo how tomorrow. Watu tona together life kwenye msororo kilolo. Wendo najaza pengo. Unashenka kendo. Mulaka kubariki huka pata wife says yako mrembo. Meshivana muna resemble. Mito tuzo shida. Una deserve for the leader. Mwenye njia unamfanya na shiba. Ndio yako kawaida. Unaweza niliaka kinda. Niliaka kinda. Yeah. Kimbo.
Yep. Wonderful, wonderful. Kimbo the six major. Osio representing the Big Boss. Rihaha. Rihaha. Osio. Kongwe. Naku salute. Lotakapo ndipo lipo. Sipo takapo. Ipo sipio. Mekubali tukia ina. Osio. Namali nilako jina. Rihaha. The Big Boss. I'll see ya. Check rock. I'm a big man. Hola, takapo. Nipo mambo na kukua. Nipo takapo hao. Sure. I'm the normal. I'll see ya.